mikwano dala wabweta kulinze gagala maso kandi mukubo na yako tuse wendi mfunye mirembe omanyi wawamba omutima gwange ebirowoozo byange biri kugwe kati tulakakana kulike kubo mwagalwa wange kurabyeko nange laba mfunye mirembe kwanjula
kwanjula
kumatira nyo Baganda bange mikwano jange sebo bebano ndi mwana wa mbantu ngabolaba kati subiza nti toliraba mulala sebo chatule sebo chatule nti tewali bali twawukanya nkulaza benganda zange lwakuba nkwesiga nyo kusaba tubefe mbi omulungi abasinga Wanjula,
wanjula,
matira nyo,
yo, na
ye zebonye,
dala
na ye zebonye, kanku wawe ya mo
wangene na we,
omuru njwa basinga. Siri kuchawa ndi kuwembecha ne nkugumya kuruna kuroli botute kubanga jagala tube fembi paka mukade wanjula
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 www.mp3ugandanmusic.com